kwagala obuzibu bw'oli na loudspeaker. Mulimu abaana akaze oyogera nokirako loudspeaker. Bwe tomanyi kyewekoze ogeya nnyo olige abali kuzika ate nabeyogereze bettanira nnyo ba loudspeaker bo. Tozalawo ensonga sintono naye wali Katonda teritogo. Mubali jobera onyumya nonda bisolo ne batandika ezalawo. Ireva kwa take kasao Uleka Oi wapo valimbeka Uva ongo taka Uva mabe sonseka
www.djericom.com.